les voix. Erado prince des Amunda, El Chapo, il chapeaute. Papa na Princilia, Chiloué Messi, Isaya, Pasteur Gilite Molobelia Peuple, Nikens Bayaka Forme. Fils Nkele le général Motema Yakili, la belle camerounaise.
Kito Konayo,
Dorothée Ferré na Suisse-Irlande, Mama Berado, ma mère. Ingambe en Boutombandaka, Yanda Dangwabana les patriaches. Kita ta dégoulesse, espoir Yasukai. Papi Kapaï ya Géraldine, Amédei Songo Papa Westey. Elle bite au coiffeur Saint-Denis, Tom's Lumière de Paris.
Berado Zana Charmé,
Brol Kuka, Yavance Moulouma.
Nzamba bengi banjelu alobi
Amede Makenzi Poutine Chantal Soninoko
Gabriele
Estar Petit Zamunda Yesola
Apanguisaka ye Miami
Leon Boma Ligre SP
Nakito Baboyo Ndire Ange Gabriel Natambe Saboye Bako Kote Langate Nabutu
Edi Bolondo Trésor Bozo Suzerla Japan Kasuko Supreme Sarah Limbo Mannequin Gifula Rockstar Dolla Star Chalamama Boyamba DJ Lutonadio Makengo Gwense Gelor Wangiu Moza Simba Yanengi Star Yanjil
Salomo Senga Kinzambe Sages
Maria Tumbay
Nana Sengi Nanzambe Avegema Mi Balo Yampia
Andrasi Lombola
Kutelese
Amona Nganzete
Edo Makango Serotin Tomoy
Nabata Inangai Atona Bufi
Basa Erika Chouba
Amona Nganzete
Ero Mangoy
Nabata Inangai
Chantal Bolay
Atona Sopi Kabelo
Aticho Matenele
Hervé Tawi Merzette na London Ne Champini plein de grâce
Salomo Senga Kinzambe Sage
Mimi Lokolo, mère double. Martin Saint-Massinda, modéliste. Papi Momba. Carles Kram Kamalandwa. Docteur Ben Flamanoir. Yvette, matériaux durables.
Soit bongo la kima y vino
Héritier Scram
Kito konanga eko kite ko bongo lama Kanissima yo Na bimisi ba prise nyoso
Shafi Japa
Oye bimisaka soko pomba ki eko bima
Jani Scram
Na touche ti na ba foko foko
Le Supreme Harissa Tsam
Kamote mousa prise ya Joe Biden Na zoluka kikangi
Arnold Matiki
Berado na sengi ba sale langa kikangi Na bengi ba chinois ba sale langa kikangi
Yolande Mayasi, ingénieur Amédentia.
Berado Yona, ye.
Nalinga Kayo.
Dantine Mayasi.
Sokina Sakuna.
Akanisa Kayo.
Yona, ye.
Nalinga Kayo.
Gloria Omari.
Sokina Sakuna.
Akanisa Kayo.
Nanou Moses.
Yona, ye.
Rosette Mpala.
Papi Kini Peka
Fulmopo
Sokutana Kinaya Ndengo Zala Kinesengo Ondire Moto Lokoti Dola
Mireille Massé
Soki Tembebo Tcha Video Poya Songi Sela Nga
Serge Mpombaye
Berado Jamais jamais Nzoto
Na Mboko
Ma Standard Kote
Kena Mamoun
Kala Na Maboko Mayo Berado Prince de Zamunda
Berado Yona Ye
Nalinga Kayo
Ya Laurent Sokoko
Soki Na Sakuna
Nakanisa Kayo
Yona Ye
Nalinga
Kayo Jean-Jacques Mutuale
Sokina Sakuna
Fadi Alino
Nakanisa Kayo
Yona Ye
Sisi Malambaye Aïe Yadie Bisengo Naleli Clarisse Mama Deliandra Jacques Chiki à point d'interrogation Kas Kaski Tomito
Mpamba
Moro Mwamba Papa na Naomi
Na touche ti na ba foko foko Ya monte ma zwa prise ya Joe Biden
Les Matondo, Lumière à Luanda
Nazo Luka Kikangi
Florence Kisa
Berado na sengi ba sale langa I Kikangi Na bengi ba chinois ba sale langa Kikangi
Gabin Tokodi ya Gabin Abisoe
Nolo teke Berado preso li mabo yangai Ala monte na tango nzo ka realite
Jones Ngoma
Kurko sali nga bo e Joel Chibango Bani wala lona kyo na basi lelo e bo tingu Madadi
mafungu
fungule na bolingo ya kazala kate baba zala bayanke bakoma bayumba jenebola baba zala bayumba bakoma bayanke uto ekomeli nga mileno sangwa matanga tre baksa selekie titiwonga yango na prefere bolingo ya le patre na mama asilia eglejo ipepe bambanga koye koleka rika sekera ye koleka jino madova ye na alfa sinkuwe Prezege muzala e moleka
Arija kamatambo
Na bona metre bera do preste zamunda Chame batike la kapire mo bali lo bia o koma pirate Helenga kopungwa tuna ndeke irene teotim Sentima bolingo tuna roche sita mo bali a solange makengo Van van erase jos marlenvo Yaba du pasi jinyar malalisa Amende isongo alino mo ketre bi mwa
Kile ma vakala
Lingo nangana tute la kitu
Christo
Abusoye